sina, sina, sina. Sina, 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 sina. Najifanya mpenzi na kumbe yanadanga. Sina mpango nao, wanajifanya wana naenda kwa waganga. Sina mpango nao, wanajifanya pisi na kumbe wanakunja. Sina mpango nao, sina, 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 sina. Sina mpango nao, sina, 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 sina. Sina mpango nao, wanajifanya mpenzi na kumbe yanadanga. Sina mpango nao, wanajifanya wana naenda kwa waganga. Sina mpango nao, wanajifanya pisi na kumbe wanakunja. Sina mpango nao, I don't wanna mostest, I don't wanna mostest. Mina daga go enjoy, na daga go enjoy. I don't wanna mostest, I don't wanna mostest, I don't wanna mostest. Mina daga go enjoy, na daga go enjoy. I don't wanna mostest. Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Aya Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Sijipele mani udugu lazima kuzaliwa. Unaweza kuamini, ibaya kakufanyia. Utabeba mizigo misomali mwili utaumia. Hawatojali watakukimbia. Binadama, binadama, mama, mama, mama. I don't wanna most days, I don't wanna most days. Mina daga go enjoy, na daga go enjoy. I don't wanna most days, I don't wanna most. I don't know who enjoy, I don't wanna mose. Lele, lele, lele. Aya Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Aya Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela. Samsoni, na delila, kasale chiwa kisa maela.